ikwini hamba phambili ayiwe iphume sibili yimina ikwini I win yangeso let's go let's go bosa let's go let's go come on
vula masimu ngingene ngiyababa ngipelepele baningi bathi mina ngiwuchwepheshe isipaningi sishaya bathi sicela usiphinde vula masimu ngingene ngiyababa ngipelepele baningi bathi mina ngiwuchwepheshe isipaningi sishaya bathi sicela usiphinde yes
umama nimtshela uyabizwa kumele azobona ngiwina nimbezeni azokikiza athi
Let's go.